latestmusic.com.
Rise above, met you.
Mama, naziva kuna sena nina. Kono, kikwa ule na konizwa ni wena. Udwani siya lafana, kenisali kafankeli luvana. Upilo neluka bukona, kanda swali sana keni kuwena. Utwa mama, yepilu ya kaya isweli kiwena. Swala ukansiyana, kulibu pilo wanika bukona. Oh,
mama usike waya.
Kuno,
mama usike waya.
Bea niko nikupila nino sima.
Mama usike waya.
Na hapila nila tiyo usike wasima.
Mama usike waya.
Sivila elimu limu usweli wabuna. Kizingateze kia hakuluna. Sepo halu ibe kuyena.
Mama usike waya.
Sivila elimu limu usweli wabuna. Kizingateze kia hakuluna. Sepo halu ibe kuyena.
Mama usike waya.
Who is bad? It's also busy on it. On fire, baby.
Never would I see Boma Kulu Kele and then even. But I got a new drum now, but you couldn't see a mama. Come, fellas, as a woman, you valley never leave on. So I had to see a mama, couldn't be lay and then even.
Mama, sick, why?
Kaikoni ya kambe niyo hatia niwe na mama. Wawa wunde ni pilu kambe buwa fela kuna. Kibaba ngachabe neni woni patine ni katile we na mama.
Mama usike waya. Mama usike waya.
Anikoni kupila ni nosi na.
Music.com.